We have members from Nale Valley, a national reading for enjoyment campaign to spark children's potential thought, storytelling and reading. Tabisa Nomkanwana is a literacy mentor and she is joined by reading club members.
They will be talking to us about how more people have access to facilities that improved literacy programs in post-apartheid South Africa.
Can you please introduce yourself and say how old you are?
Hi, I'm Tabisa Nomkanwana.
My name is Ayabonga Chaguja. I am 15 years old.
Why did each of you join Nale Valley?
Kube yasifundisa ngesitori. Ndiyathanda amabali.
What do each of you think about Nale Valley?
Okay, Nale Valley is a reading for enjoyment campaign. So we spark children's potential through storytelling. And I think Nale Valley, it's good for the communities that we're working with, like Philippi, where I work. Nale Valley is promoting reading, writing, and storytelling. So it helps children a lot by showing them how to write, read, and tell stories.
Tabisa, how do you think literacy programs have changed since the end of apartheid?
Before, I believe that this literacy program has changed our communities a lot, because before we didn't have like programs like Nale Valley and other programs like organizations. We used to go to school and then learn how to read at school. And then when you go home, there's no one at home who's going to help you. But I believe now that we are no longer under apartheid, we have programs like Nale Valley, people that can help us read and write without being like with your mother or your father, but somebody who cares out there.
Is there anything else you want to say?
Yeah, I think today it's a Freedom Day, so everyone enjoy your Freedom Day. Read, tell stories, go-go's, and please everyone at home, share stories with your kids because they are very important. Thank you.
I believe that will be telling us a story. What story will you be reading us?
Izanga, igama lombhali, Alex Litma. Phezu kweliwa kwakuhlala ixhalanga eliselula nomama walo. Lithela kuba likhulu ngokwaneleyo ukuba lingabhabha. Umama walo walikhokelela phezulu emoyeni baze bajikeleza kunye. Bebuka umhlaba ongezantsi kwabo. Ndifuna ukubonisa into entle, utshilo kunyana wakhe. Babone iJames Bhokwe ixhathazeliswa bubushushu jonga phaya. La James Bhokwe ayinokunyamezela ixesha elide. Ngokuqinisekileyo inyamakazi yaphelelwa ngamandla yaze yafela apho. Omabini amaxhalanga abhabhela ezantsi. Asiyonto entle le latsho ixhalanga eliselula kumama wakhe. Yimbi le nto. Ndiyazi, watsho unina. Ukufa yinto enzima kwaye ebuhlungu kakhulu. Kodwa kuphinda kube kuhle. Ayikho loo nto, latsho ixhalanga elincinane. Phu, khawulinde, watsho. Siza kuphinda sibuyele apha kamsinyane kwaye uza kubona. Kwiveki elandelayo batyelela inyamakazi efileyo. Isakhelo sayo samathambo sasicocekile simhlophe, kanti izityalo ezincinanana zaziqalile ukukhula phakathi kwamaphondo. Kwiveki esemva kwaleyo kwakusekukhule izityalo kwaye zidubula iintyatyambo. Ibhabhatane lalirhabula kwezo ntyatyambo kanti isongololo liphumle emthunzini wazo. Kwiveki elandelayo iintaka ezibizwa ngokuba ziwiva zazisiphula amagqabi ukuze zakhe indlwane. Iinyosi zaziqokelela ipholeni kwintyatyambo ezidubuleyo. Kananjalo isigcawu sasakhe ikhaya laso phakathi kweempondo zenyamakazi. Kanti kwiveki elandelaleyo babona iJames Bhokwe encinane isitya izityalo ezinencasa. Uyabona, latsho ixhalanga elingumama. Khangela ubomi obunikwe inyamakazi enye kuphela. Inike isigcawu ikhaya kunye nendlwane kwiwiva. Yondle inyosi namabhabhatane yanika isongololo ikhusi yaze yanceda nesizukulwane esilandelayo senyamakazi ukuze sikhule somelele. Ixhalanga eliselula lancuma. Bobabini babhabha babuyela kwindlane yabo phezulu eliweni. Asiyo mizimba yethu kuphela esiyishiyayo xa sisifa. Latsho iqhalanga elingumama. Siphinda sishiye izifundo zethu, uthando lwethu nenkumbulo zethu. Sizishiya phi ezi zinto? Labuza iqhalanga elincinane. Sizishiya ebantwaneni bethu, nakusapho lwethu, nakubahlobo. Nangoku wena ulibala lam eliluhlaza emhlabeni. Qhalanga omncinane. Kwaye uyakuba lilo unaphakade.
Thank you for joining us in studio.